Tambira Tambira remix. Tambira Tambira mina dance for the king. Now this time even bigger I'm say. Track ime soma ime enda shule. Jehovah God has done it again. Na milipa deni zangu hata bila kubagain. Piga salute, salute to the king. Nikizitoka hadi na mashanku. Zikishika ni kuate kawaya. Na ziki nice, mina ziguara guara. Ninazitoka hadi na mashanku. Zikishika ni kuate kawaya. Na ziki nice, mina ziguara guara. Give a dance to the Lord.
Tambira, tambira.
Tena kila siku sifa kwake. Akorone kaka miel.
Tambira, tambira.
Yelele, yelele.
Tambira, tambira.
Give a dance to the Lord.
Tambira, tambira.
Tena kila siku sifa kwake. Akorone kaka miel.
Badan, imanizi niko easy. Dani yake Yesu mimi niko fiti. Ukiona ninaimba ni mokozi. Amenijaza nitacheza kama Daudi. Sita nyamaza nitaongeza sana sauti. Bwana Yesu ameshinda sana mauti. Rani ya bye bye. Enjeso negi gosaruan. Ah bye bye.
Haganea bye bye. Nimechimba dimple smile kache bye bye. Ai, baada ya msama. Nguvu za giza ndo nilisema bye bye. Ushaiona miujiza ukashtuka gai gai. Ushaijiuliza mbona leo uko hai. Nimefurahi wokovu nimewai. Imenibadilisha kweli siwezi lie. Hatu dansi tambira ndo tuonekane. Tuna dansi tambira soul moji patikane.
Give a dance to the Lord.
Tambira tambira.
Tena kila siku sifa kwake.
Mimi na mimina.
Akorone kaka miel.
Tambira tambira.
Yelele yelele.
Tambira tambira.
Give a dance to the Lord.
Tambira tambira.
Tena kila siku sifa kwake.
Mimi na mimina.
Akorone kaka miel.
Tambira tambira.
Yelele yelele.
Tambira tambira.
Ni Ankara, nimefikada. Kwenye itwakada, mistari mina wekada. Nimeandikada, wakedifada. Jui trakada ni yake ya kufimbada. Toka Monday adi Sunday. Kazi ni kudase, iwe rainy ama Sunday. Tunazidi tukudase. Christ tumpate, na blessings tupate. When the praises go up, blessing come down.
Mungu wangu inuliwe juu. Siwe ndo bingi, na mimi ni moto tu. Monday to Sunday, nitangangana nikuone. Monday to Sunday, nitangangana nikuone. Monday to Sunday, nitangangana nikuone.
Give a dance to the Lord.
Tambira tambira.
Tena kila siku sifa kwake.
Mimi na mimina.
Akorone kaka miel.
Tambira tambira.
Yelele yelele.
Tambira tambira.
Give a dance to the Lord.
Tambira tambira.
Tena kila siku sifa kwake.